Marka, Simore, Sappo e Jegom. Nden yehi ha nyalawma foftere o benni Mariama Magdala e Mariama yumum Yaguba kanyum en e Salome coodi ureteri ngam urnoyde bandu ndu subakalaw nyande hore yontere be payto yanade to tawinaangi fudi be ngoni e wiyondirde koy mabbe
ala dagna naw en ala ipine edemale
kono nden be bamti gite be ji hayre nde kayre fo e teddude nderegnama de fawa bange e won saha be naati e der yanande he be tawi ton suko gorko ine borni wutte danejo ine jodi bange nyamu be kulino feewi suka gorko o wiibe
woto kule mate wona ko Yesu mo Nazareth penganodo o jiloto don wala do o wurti jewe no mo wadano o nani joni non jehe biye almobe makko be e Pierre maw ardo on Galilee ko ton jiyoton hono no wiruno on ni
e on saha rewbe be jalti yanane de ndogi ine cinnya ine naji kono be kalanani dum hay goto sabu ko be hulnobe nde Yesu wurti subaka law nyane hore yontere adi feñande ko Mariama Magdala murido no seyde neji jeedide mumo on ne yehi habroyde dum wondunobe makko be tawi ben ine gonde sunare ine goya kambe fo e nande o wurti te Mariama yimo be jabanani mo ciagal dum o jetti mbadi gondi o feñani almubbe dido wonnobe e yolde be garti habrude dum deddibe be kono ben jabani hala mabbe ciagal dum o feñani sappo e gobe tawi ina nyama o felribe ngakkende mabbe holare e tir horagu mabbe sabu be gongdi nani hala yinobe mo ciagal de o wurti be ciagal dum o wibe
jehe e der aduna he fof no fotiri jey non kabaru modjo o tagore fof kala gongdindo baptisa ma dande kono kala mo gongdinani ma fawe kugal ko dido ma ndeji jogori wondude e gongdinbe be mabbe diddu seyde neje indam mabbe kal demde kese mabbe njaggu baaji leydi e juude mabbe hay so be njari posone hay hunde wadataabe mabbe paw juude mabbe e nyawbe cella
hono non ciagal de jomirado Yesu halde mabbe dum safa faade dow asaman jodo yi nyamo Allah almubbe jehi yeynoyde bang yo bang kabaru mojo jomirado ene wonduno e mabbe te ene gogdini retno kongolgol mandeji jadarnodi e maggoldi